Zempilo Aaron Msualedi uthi kubalulekile ukuthi uhlelo lwezempilo oluhlongozwayo i-National Health Insurance liqale ikoleni. Umsualedi uthi uzothula umbiko ephalamende ngolwesibili la azoveza khona ukubaluleka ukuthi-ke bonke abantu bakuleli bathole usizo lwezempilo olusezingeni elicokeme. Ekhuluma nentsha engqungqutheleni i-Haiti eThekwini, umsualedi uthi-ke kubalulekile ukuthi ulimeni alibhekisise lolu hlelo ukuze kuhlomule wonke umuntu, ikakhulukazi-ke iy'ngane. Uqhuma ngokuthi uma ehambela iy'kole uyathola ukuthi-ke baningi abantu abaney'nkinga, kwakunye ingaziwa ngisho nabazali babo ngenxa yokuthi kubantu labanayo imali yokubayisa kodokotela.
We have screened 3.2 million school kids for physical barriers to learning. Guess what? 500,000 of them have got either eyesight problems or hearing problems or speech problems or problems, but yet they are at school. And because they don't have medical aid, there's no free health for them. We can't solve this problem. I even know the figures. So on Tuesday next week, I am going to present to the cabinet the program on national health insurance.